inta badan goobaha codbixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligii loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobollada xeebta sida countiga Kilifi waqooyi bari sida deegaanka Habasweyn ee koonfurta Wajir iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dibadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka da'ay in ay ugu wacnaayeen dibuddhacaasi ama agabku uu horey u gaari waayo codeynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanka Kamakunji iskuulka New Bumwani Primary School waxaan kula kulmay Yuusuf Xasan Cabdi xildhibaanka Kamakunji ee mar kale u cararaya kursigaasi doorashadan ayuu Yuusuf ku sifeeyey tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay sidoo kalena shacabka Soomaalida ee islii ka codeynaya qaarkood ayaa iyaguna v o a kala hadlay dareenkooda
waa dhow ayaad baad mahadsantihiin waa goobtii lixiyotobnaad soo mara tan iyo saake waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono new kumani primary school runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada dadkuna si laxaadlo oo aada u fara badan bay usoo baxeen anigu waa doorashadaydii saddexaad dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta ah laakiin sitan kaleetana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay wax dhibaato ah ma jirto shicibkana intooda badan qaybtii taake soo gashay si degdegay codkooda ugu keenay guryahooda isku noqdeen taasi ma ogi gudahan u socdaayo iminkaan ogaanaya dhibaatooyinka jira laakiinse wax sidaasi u badan ama sadib keenaya ma ah soomaalida si caadiya aan caadi ahaan lagu soo baxeen waanay codkoodana way ridanayaan iminka isdi north iyo airbas oo ay aada ugu badan yihiin kumanaan baa soo baxday salaadii subaxdii bay soo baxeen aada baanan ugu faraxsanahay xamaasada iyo qeyraha ka muuqata iyo biseelka siyaasadeed ay muujinayaan maanta ilaa shanta cod dadku way codayn karaan wixii hore waa inay soo baxaan oo ay hawshooda dhammaystaan wax dhibaato ah ma jirto wax mushkila ah ma jirto khilaaf wax isriixaya ma jiraan waddanka iyo deegaankan oo dhan goobahaan soo maray nabad baa ka jirta markaa
xasan maxamed ibraahim
aya xasan maxaan rajeynaya inaad soo coday
waxaa oday haa doorashada si faylaan socodka meel ahaa in sheegada maadana sugan yihin
adigana
adan abdullah waxaa odayni maantuna kuriga si lahayn in haseeni si faylaan inka dhamaatata hata hafadadaan an jeen nibda kurajeen insha allah anti ka dhamaato doorashadana
labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii ay codadkooda dhiibteen hadallo kookooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo uu mid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay mar kale in ay markay codeeyaan ay guryahooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halkaa ku sugaan halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaasi natiijada ku sugaan boqol todobaatan iyo kow ka mid a afartan kun sideed boqol sideetan iyo saddexda goobood ee dalka oo idin loogu tala galay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaaya hadda guddiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa bannaani uu tiriyey codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha dadku waxay codadkooda ka dhiibteen afartan kun sideed boqol iyo sideetan iyo saddex goobood oo ku yaala Kenya waxaa xaq u leh inay codeeyaan oo isu diiwaangeliya doorashada in ka badan sagaal iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo codbixiye guddiga doorashada ee Kenya ee madaxa bannaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guuldaraysatay ama shaqayn weysay doorashadii labada kun saddex iyo tobankii taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay maryan maxamed barre v o a nairobi